umoti ngapeze mtendere abwenzi anga tamvani maamulungu kale kale kunalibe antu kunalibe nyama kapena mitengo panalibe dziko la pansi kapena mlengalenga panali Mulungu yekha anaenga dzuwa ndi nyenyezi tsono analenga dziko la pansi mitengo ndi nyama pambuyo pake analenga mamuna ndi mkazi anawacha Adam ndi Hava sanagwire ntchito pakulenga zinthu zonsezi anali ndi chimphamvu anangunena ndipo zinalengedwa Adam ndi Hava anali wopatulika anakondana ndi Mulungu ndipo Mulungu anakondanso anali wokondwera tsiku lina Satana mzimu woyipayo anawanamiza Mulungu anati mukatsata Satana mudzafa koma analekana naye Mulungu natsata Satana sanalinso pachibwenzi ndi Mulungu matenda ndi zisoni zinawadzera Mulungu anawayitana koma iwo anali ndi mantha Mulungu ndiwopatulika adana ndi njira zoyipa Mulungu anati ndikukondani ndine bwenzi lanu koma zoda zanu ziyenera kulangika ndipo Mulungu anati katapita kanthawi ine ndekha ndidzachotsa chilango chanu ndidzatuma mwana wanga mmodzi yekha pa dziko ali wofanana nane adzasanduka munthu adzamva zowawa za imfa adzakhala nsende za machimo anu mwazi wake udzeretsa zoyipa za mkati mwanu ndipo ndidzakhala ndi mtendere ndi inu Adamu ndi Hava anamva ma Mulungu anaphunziranso kukhalanso abwenzi a Mulungu Mulungu anayankhulana nawo mawu monga awa asanabwere mwana wanga inonse ndi ana anu mukhale ndi mtendere muzithira nsembe ya mwana wankhosa imenewo itakumbutsani za mwana wanga amene adzabwera pambuyo pake kudzafera iye adzakhala mwana wankhosa wa Mulungu wochotha machimo a dziko lapansi ndidaona mwazi wa nsembe zanu ndidzaganiza za iye ndipo ndidzakukhululukirani machimo anu ndipo mudzakhala ndi mtendere tsono inafika nthawi yakuti Mulungu anatuma mwana wake wayekha pa dziko lapansi dzina lake linatchedwa Yesu Khristu anaphedwa ndipo motero analandira chilango chathu chifukwa anali Mulungu moyo wake unabwerera kwa iye ndipo anabwerera kukakhala ndi atate wake Mulungu kumwamba pamene Yesu anafa anakhala nsembe yeniyeni tsopano sipafunikanso nsembe ino ya machimo ndipo abwenzi anga siwa mawa Mulungu kwa inu ndembenukani ndikusatsata mawa Satana ikani chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu iye ndiye nsembe yowona yakuyeretsa machimo anu khulupirirani Yesu Khristu yekha ndipo mudzapeza mtendere